Talata sappo e goo lewru mai hitaande duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e laso e goo yannde joyi mintaji waranja habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗi min Ali Nyalli Abdoul Moune yettinta e moon. Nder sembe habaruji meɗen hannden ni en kalan dow siri jemma julɗe ko suumay ɗe enɗen ni ko waɗete jaango mo Allah yaari. En kalan ndu ni fa hannden dow hawrine waɗaane caka Bazoum Mohamed ardiɗo leydi Niger o enɗen ni e pelle daraniiɗo fille jannde lokkol ɗo nder leydi Niger. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannden ni nder mum ni en nanan ko himɓe gonno keɗi he ardiɓe leydi Niger heɓe wattaɓe ɓe enɗen. No waɗo jaango mo Allah yaari ni ɗum juula julɗe suumay ɗo enɗen ni nder leydi Niger gan nonnude no siri julɗe ɗe enɗen wona no waɗire ni ɗo enɗen nder huɓere ñamede enɗen waddi ko bandimi Salamatu Kadiri yehi nder luuɓe e nder bangeji huɓere ñamede enɗen yehi yewti dow himɓe goɗo nani ko woɓɓe maɓɓe wi'i ko firta e ɗengal fulfulde.
Subaka o gallude ñamey waɗa hono wowurno ni endan ka non woni saroɓe kañum e sukaɓe muɗum en yehi ley lumoji ɗi gam batte sodede kaddule kañum e paɗeje en. Min potti du e debbo goto o wi kaddule ɗe no tiiɗi coggu sanne.
Robbo e paɗe kanni mi wari sodude lumo to ko tawa ɗo kam fu no woɗi sayni jaada. Robbo o 1600 omi heɓimo, paɗɗe du 4000, rowane e hikka fu jaada goto on nino. Mi anna kan julɓe waɗi ɗum na illato ɓe codo a tonni ɗum jaadi.
Ñootoɓe kaddule ɗen enɗan min tawɗuno joɗinino mbi heɗa kina ni ñootinaɓe gaara jaaɓa kaddule muɗum.
Fuu gasi jonkaya miɗen e bawɗe amin fuu jaam are heɓda guineji mumen to sigila julɗe ko rawani ɗum e ko hikka ɗum no seedi ngam rawani nimɓe gaari lawka hikkane nimɓe gaari laway.
Sottoɓe li'orɗum ɓe mbi li'orɗum ɗum no ɗon no heewi woɗdu konnan tiiɗa fey seeɗa.
To hikka o yettore Allah guineji ɗin caadaki komin connata no ɓuuɗi hamre hannde lasoy ɗiɗi min connata ɗum nder balɗe no bittiɗe to Alabacce min connatana ɗum no ɓuuɗi ujunere tasangal hannde ɓuuɗi 3000 no hokke ɗum. Poivron nden tasal mum wonana ɓuuɗi 6000 ɓuuɗi 2000 no hokke ɗum. Tomati ɓuuɗi 5000 hannde aɗa wawi hedde tasal mum ɓuuɗi 3000 tonka on ni caadi.
Yuude lumo ley yaade lumo waɗata wardoye dow lumo dow nder gallude ñamen ɗo enɗa ya wartaji himɓe heewa wakkati komin burtino.
Gaɗa suumayere balɗe woronje ñande julɗe ni cuumiɗo no hani du'o fa hannde ɓoyda zikiri muɗum fa hannde ɓeyda du moƴƴande himɓe du'o eela Allah yaafano ɗum yaafudu fa hannde wondiraɓe mum kandu. Oustaz Haladu Yahaya hollitini ko cuumotoɗo no hani holle muñal e yerre nder ko waɗata fuu nani ko o wi'i ko firta e ɗengal fulfulde.
Ñalande julɗe no ñalande noon warore caggal lewru moɓɓoru e suumayere saabe nde ñalande neɗɗo no hani fertude ɓernde mum hollude muñal fuudu nder subakare nde fadde jomum yaade iidi tawa heɓi ɓi jala ko watti nder reedu mum ko dilla itta du mudori muɗum hokka hanuɓe hokkede ɓe fadde mum yaade juula iidi. Ɗum ɗon no tawa nder kulle fartudewal Allah neɗɗo no hani fahannden wadde ñande julɗe nden tefude baraje potal nder lawol wadde dokkal yaade to ɓe ngala bawɗe e saroɓe muɗum hollude weltare muɗum gam julɗe ɗe.
Gaɗa lewru suumayere nde enɗen ni suumuɓe heewɓe no keɓa sarɗona har ko darata ni filla nemade mum en. Ɗum ɗum waddi ko fa hannde ni hanono Abdoul Razak Bello jon andal noon fa hannde har ko darata filla ñamdi haa liri gam heɓude mosola saɗoromaji ɗi enɗen ndu ni fuu cuumiɓe no kaani fa hannden yarude ko selbiɗi ñaama du fa hannden ko woodi vitamine ɗe no ñaama du fa hannden to ƴartinnani ko wi'i ko Nafisa Adamu Sirfo waddi firta e ɗengal fulfulde.
Le premier élément qui est important
ko waɗi caggal suumayere samani woni neɗɗo droit yar ndiyan sanne fewna ɓanndu muɗum caggal mum du kondan waɗa ñamdu lobburu ñamdu cubinin sembinɗina du ñamugol ɓiɓɓe leɗɗe kañum e li'orɗum e fawar jondu kondan kulle ko ñimoto ɓanndu lanɗa e hoore muɗum saabu eɗen andi ɓanndu heɓi barme ele suumayere nde enɗa heɓude ñamdu heƴundu e wakkati hani ñamede nde enɗa ɓanndu wowtino wala no ñama ñalowma jonka ɗum ɗon ka neɗɗo droit to ɓanndu yiita wakkatiji muɗum ñamdu
ardiɗo leydi Niger ni kenga waɗiɗi ardiɓe pelle daraniɗo filla jande lokol ɗo enɗen ni nder leydi meɗen hawrine nder hawrine nde du ni fa hannde hanano ardiɗo Sina Sebe o enɗen du ni haaliri ɗum ɓe gaɗi filla saɗoromaji e hawju lobbo ko lokol o enɗen hana waɗede fa hannden kadi no waɗe ko jande de enɗen darto ɗo nder leydi meɗen nani ko mun kayla Halidou ardiɗo Sina Sebe o du ni haali ko Rafika Attar waddi firta e ɗengal fulfulde.
Horejo leydi on hoƴƴi aadi e yidude pelle syndicaji janguinoɓe omtole l'école hitande fuu gam wadde dimma yaadu yeeso keɓaɗo kamɓe kulle ɓurɗe suulude e janguinoɓe faato faddude jande heɓe kasini. Aadi ɗiɗaɓo on woni singude comité laatiɗo haaltana dow kulle ɗe mine nimɓe pelle syndicaji ɗin kaali ko horejo gouvernement on ardoto ɗum. Hande ko janguinoɓen fuu keɗi woni ɗume haalaji kalaɗi ɗi mbawi waddude ɗon min fuu min kepta jamaku seni hana laabi laamu koƴaɗi ɗin ɗum fuɗɗu wadde ko jipti nder mum non min bawta wiide miɗen belti e mum deyi miɗen gatti gikke faa han janguinoɓe yaade yeeso battane maɓɓe tawe woɗi.
Pelle daraniɗe himɓe leydi Tonnider Huɓere arlirte nder région Agadez ni bindi batakiol mumen yaade e ardiɗo leydi Niger o enden nder batakiol goldu ni pelle ɗe enden ni gaɗi filla ƴamude to hedorandu fuu waɗe harkodartin filla hokkitirde hakke golloɓe campanie cominaque o enden fande e golloɓe ligotoɓe campanie ji gonɗi no gollida campanie cominaque o enden nani ko Al Mustapha Alassan ardiɗo guɓal pelle ɗe enden ni wi'i ko Moussa Hassan waddi firta e ɗengal fulfulde.
Haalaji ɗiɗi woni e ley fi on enda goo kay himɓe laatiɓe golditenoɓe kemi jerton burtiɓe gollal ngal heɓay hunde fuu tawi du konda eley bonde ko ɓeeto wonno kamɓe ɗo neɓɓe gonno raaɓede tooke iranium on endan kawon kemi jeegom ɓeeto wiyaɓe ka en kay goto fu no wawi hokkede millioji nogay yaade millioji capanɗe jeegom no wajibi jonde waɗe himɓe kalda kemi jetto ɓe du konda ɓe keɓa kamɓe du konda ko kokka saabu ley torra ɓeeto torri oni ɓe torri kamɓe du konda ndeɓel haalaka kam woni noyi wonno kedde iranium ko woni yaasi no yoppi noyi wonno jogorte fati torra himɓe noyi wonno janɗe laatiɗe cego durɗe ley usine on fa ley tonɗe seɗe centama yalla kanƴene tooki iranium o naata e majjana ka sendan du kondan noyi woni ko hani ufede ɗum ufirte noyi wonno ɗumto du kondan jogorte en mbi horeje leydi men Niger joƴƴena fedde wawande ƴewtinade e dow fi on ende
jon en guese sako ara to ɗum ñiɓuɗo ni jipporde lanaji piroji ton enden ni tilbeeri hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi fa warde hannden ni himɓeɓe enden ni kokkitaka hakkejum hanno kalowo dow inde maɓɓe gonni haaliri ɗum ɗum du saabi ni ko fa hannden ɗum singi comité goɗo ga hawjade filla maɓɓe o enden nani ko Mori Soumana tawaɗo nder comité o enden ni wi'i ko Boubacar Oumarou waddi firta ɗengal fulfulde.
124
jom en geseje hemre e laso e nayoɓe ɗum ƴewta ko geseje mum en teta dalila gaɗol jirporde lanaji piroji nde tilaberi nangude ñalade hande nde sappo e jeenayi lewru avril duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e goho fey goto maɓɓe heɓay bambuɗum tila keyna sakora woɗi jom en geseje hewɓe ɓe inɗe mum tawa dow dalkiɗin maayi wakkati fuu seni jom gesa maayi sayse ɗereji ɗin keyɗin tina horejo comité laati ɗo fi on tawa kena nder jungo mum wari sakora e wiide ko ceede seɗɗa no woodi kokkateɗe joom en geseje ɓen ko watta jobdi arandi nagude ñalade hande nde wala fuu ko ardiɓe hawsu tileberi cendelo kaali nder mum ɗiɗaɓel ngel joom en geseje hemre e laso e nayi ɓe jeeɓe geseje muɗum halan wonɓe no buƴƴo no golla nder majje no ɓura ba ujunere
atteint jusqu'à 1000 personnes.
Illa kenga ɗum suuɓi Abdou Madougou mo PND Staraya ɗum waɗi maire Huɓere dosoto enden ni fa hande nder cuɓaki makko ki enden ni daɗe sappo e ɗiɗi o heɓi anko he du fa hannden Ouseni Hassan mo zaman lafiya o enden kanko tefiɗi Ouseni Hassan o duni fa hannden daɗe sappo heɓi nani ko Abdou Madougou o enden ni wi'i ko nana Hadiza Hassan waddi firta e ɗengal fulfulde.
Saɗɗor maji mairie mawɗo mo gallure doso on nimɓe fuu no andi ɗum hande neɗɗo fuu gaɗɗo nder doso kungel aranel ngel laasibitto woni e wiide doso no tunni wala ndiyan jarteɗan woɗi du saatu fuu no woodi taccol hiite lantarki amma minen nimɓe mairie ɓe komin taki darde woni rafi yurmade leydi ndi tawaɗo nder doso aadi mo koƴanmi hawtade e bandiraɓe am mi yiɗana dow golli diggol e ɓiɓɓe wuroɓe seni ɓe gatti yurmede leydi nder ɓerɗe maɓɓe fuu na gallure nde wartu do sosoga laaɓa du kondam ndiyam e hiite lantarki o heɓire no haniri hawtade e andal ngal min godi kamɓe lawol golli diggol e yaasi
avec l'extérieur.
Guri dabaji pamare ni coleteɗi ɗo enden ni nder Huɓere fillinge jare to enden Nigeria balɗe cakkitiɗe ɗe enden ni guri ɗi enden ni gala lumo sanne fa warde hannden du ni de en daari ɗum waɗi lebbi ko pawatoɓeɓe enden anda fu no gaɗiɗa guri ɗi enden ni sayni boppaɗi nani ko Sanusi Ishaku pawatoɗo no nder Huɓere fillinge ɗe enden wi'i ko Abdoulaye Baga Sa waddi firta e ɗengal fulfulde.
dalili ne horkude
dalila majjun aran woni kampaniji mabbudi di nden munno kampaniji la soji didi kambe ngartano sodude gure dim na ko di jotti joyi tati ko hande kampani goto wartano soda gure di be ngida du gure be nden munno kampaniji joyi tawanodi din ciottana gure be din buude hamre kemenai fayotto kemejego hande burta buude la soji didi ko sodete tawi du min jida dum min joppata nan nokure hirsirde sai bellabe kam en tangidi kampani goto codo guri ondo Allah e labi cingadi gam hisinde nimbe nyaw coronavirus o ngala no jander leede tuba kobe kade nden neddo no sonna buudi keme didi pawartande buudi chapande tatila soji didi lumo majji sami ayi ankani dum wala dum wadi fesse
ore mata kawkuma wallahi
lewru e ko dekkini hande ni gada ko ardiɓe leydi Niger heɓe ɓe enden ni gatta himɓe huɓere ñamede enden duni fa hande no e haalude ko keɗi he ardiɓe heɓe ɓe enden ni fadde tammude mabɓe tabbitoyde nani ko woɓɓe mabɓe mbi ko Salamatu Kadir waddi firta eɗengal fulfulde
waɗi joni lewru e ko dekki ko horejo leydi Niger keso Bazou Mohamed mela deputéɓe kañum e himɓe gouvernement joƴƴinama fa woɗi ɓiɓɓe leydi Niger du konna no gonno gatti hakkille sanne e kamɓe yessoɓe leydi heyɓe watta ɓe enda Rachida Bizo horejo no mo fedde leydi Niger fisukaɓe o wi ko horejo leydi Niger Mohamed Bazoum haali wakkati mellitede haalaji ɗin endan no ngarɗi eɗi kokka du kondan ni wattude gikke
haalaji ɗi o waɗino wakkati o melleteno haalaji lobbino ɗi kokka himɓe tammude ko yaade yeeso himɓe beltoto gam sigilaaji makko hawjaade leydi no booɗi to ñaama ceede fuu ko walana leydi meɗen ɓeydaari o itti ɗum ɗum du waddi ko hanne himɓe puɗɗino gettamo ba himɓe partiji ɗi jokkaaki he makko no gettamo gam ko o anni waɗude ɗum himɓe ɓooyi no keɗi
madame Mori Aminatou horejo fedde rewɓe golloɓe golle juuɗe o wi wajibi no enda horeɓen leydi Niger heyɓe enda gollida e rewɓe kañum sukaɓe ummatore ɗum tan watta ko leydi ndi ya yeeso
gonnati keso o no fuɗɗiri ni eɗen mbawi bi'i yettore Allah jonka e o durwa laabi kiite darto to ɓurdinol fuu waɗe caka himɓe leydi raffi waɗande himɓe gonga kandu ni waddi saɗorna ɗan himɓe tawa nder mum ɗo o wallira rewɓe e cukaɓe ummatore nde o waɗiri ni fuu jawdi heɓoto jonde jandu heɓoto nder leydi meɗen
hewɓe ɓiɓɓe leydi fuu no miilake no gouvernement o joƴƴinira ni dimma gaɗaɗo enda no moƴƴani e dow koɓe duwomi ɗum enda
sudu sawara députéɓe ndu abada guɓal partiji ɓe gala e laamuɓe mbiyayi jardoraki e mum amma ni gomnanti kesa o miɗe gatti gikke e makko ɓuri de arano o gam gomnanti on ɗuuɗa ministri ɓe jottaki lasoji ɗiɗo miɗen miila du iɓe mbawi hinnade muraduji ɓiɓɓe leydi Niger e jande ɗum yawani ko horejo leydi on haali ka
mi nani belɗum sanne no cuɓakiji ɗi gaɗira Allah hokkuɓe sa'a walliraɓe
ko mbimi ni woni gouvernement o ɗuuɗal ministri ɓe watta ɓen fuu anduɓe golle mum no ɗuuɗal maɓɓe fuu no sukaɓe ummatore tawa
composé de jeunes
duuɓi joyi garoji ɗi hollan yalla horeɓe heɓe ardiɓe leydi ndi enda notake ko ɓiɓɓe leydi gonno kettinani ɗum en ɗum wonno hojude laabi ceniɗi laabi moƴƴuɗi
bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kala nguɗo yewtere pindinol meɗen hannden ko waɗini harko darti no filla ñimoji ko himɓe gonno keɗi fa hande he ardiɓe leydi Niger heɓe wattaɓe ɓenden kokkol habaruji meɗen timmata
yalli mawnan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maɗa kan tan mi yewtamma
Nafisa am de a jaɓɓama nder bureau am
imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude
ahe hoore maɗa andine yonayi ba mi haalana ne
mawnan debbo imi annini on gala oɗon pijira laabi joƴƴinaɗi kisinoji himɓe raɓu ñaw coronavirus gu dena
ande o hoone gartitol ɗiɗaɓol ñaw coronavirus gu no handi mine he koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi
mi faami jonkan nane ma komin gari natoygo domo gollirde o accamin natoyde sey min gatti cumoɗe amin min lota juuɗe amin nden ko o accamin min natoa mi waɗi sa'a mi ado e sumode am no nder sakuru am nden gattimi den ko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mido halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta chumrema ta wattu yebare jogeden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbedo
do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger.